Nobeliuma o kamiano ka elele mana o I o he aloha e uanelio he aloha e uanelio he kaua na ke aloha piliko uka, piliko kahi lave, lave mai o a o lave, lave mai o a o maua, mauka pilina I ka aina I ke kanaka he puʻuwai laʻahia, he puʻuwai laʻahia. He laʻana I ka pono o ka miano aloha, aloha mauloa e.
Hei noa no kamiano aloha.